Yeah. What? F easy. What? Slash race. What? Native rhythms. What? Taking over.
Athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam. Flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam. Flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ekudalansi sami kusivalela manje ngiphethe zonke ikhiya futhi ngidizela phezulu njengenqola kaElia Shaw. Shayi round ekasi sizokwenzela ama-ada mofasisa sigwaza ubuchopho ngebhodlela lebi. Yazi amatshwala siyaminya bese siqhele masekhinya ngoba thina ngeke usitshentshe njengemoto enganagiya. Dala simamelana namanga nina niloko njiya nibhizinisi phathi sikhanda njengezolo elinganaviki. Manje isikhathi samampela wonke umrephu uzomamela mase ngidisa ububule njengetopo maitrampela. Fana kithi mina kube nguwu ngabe nyayeka bonke abantu bazokuhleka ubone nemilomitheka. Abonyoko bazozila manibeleseleni isidina sigcina sikhiphira. Meliphahlaza amadlebe njengesitina. Labo lova bazobrika njengemoto mayizojika. Mase sidula nizomangala nigcine nizibamba amafiga. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngabi rapping njengenkadla yikho ngindubula impandla nisen round njengamasayoni mekushuka imipandla. Kudala babhala ngomdlandla lama rhyme anganamandla kodwa kuhlukanga nokushaya ama push up unganazandla. Ukurapha nami inhlekelele ehlukume ezinhlebe ngcono kumane ngingene ejele for ukuthi unyoke isifebe. Futhi rhyme lami ligqumo kwenyawo leselesele mase ngirephe ebumnyameni nizongibiza ngomkhelele. Mina ngibaba ukudlula nopelepele ngeke ningimele mase ngingene emathuneni ngidonsa amadlozi ngenywele. Gqwala ngishiya inqondo iqumba ukudlulisisa sinamawele. Yime rapha ngevene kushaka vuka cela ushwele. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ukubhedlilana nami mfana kithi kuyiphutha njengokuzama ukwenza ama-chips kodwa unganamafutha. Nalabantwana bashiso kwebhodo yikho sowuvutha nawukhiphe igodo ngoba uyisithutha bese bakuchutha. Busuku nemini hlala uredi kuye empini kodwa istaff sakho asihlangani njengepapama kunganaphini. Futhi ikhanda lami lispino kwe-final kwi-session ngophaka ama-Saturday uzobe ugibele eshini. Ababhaya ababhilive ukuthi uyahlanya lo mrapper ngoba yena uwadobha nge-vacuum cleaner lamaphepha. Style sam sadoptwa ngephepha le-social worker. Wena mrap uzolahleka kwemoto uma engana-tracker. Ngithi
Native rhythm Joint elements Slash race.
Athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown. Ngithi athanya njengam, flow njengam, gqwala ngezam, emohluleko manje unikele crown.